Yande Joy, no itali minta sapo e Joy, studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kori janyal lemo habaruji e fulfulde handende, sembe mundartna, on himbe e gwebe no kujimu engari jod, no kuje tati jiade le komino rural mu inates region mu Tillaberi, himbe bendo no muye watene de mbala doko yawi, chagal maju on nana dukwanda nidabo meartene inates o halna en hala, ne wonu latori satarama sabu himbe duro nobe jahadi, no kerno jaba jati, jaka e himbe je. Non ni golloobe be leydi Niger wambe le campagne wi'ete do soraji itol karanji to enda zender kay non taw e murtar golle kenyan warande hande dum du wadi ciagal joda kale mo be ngadi be potay do mudum ko lati horejo golle bi'ete inspecteur mo golle kawon ko ardi dum fawarjo ene ngarta yewtereji meden do fila ko darto dewlingo ciukabe potay hande de en jidana nanen paamen du dum won ko sarusi kawjido reenugol sukabe tawade le ministere non sukabe enda wonno golla gambate hadugol dewlunde ciukabe law nadu kono tirsinde be dewgal kor jahirti e modon sumana amadu kanjangan to habaru je fulfulde namontiri ko puddirte ni wonno go fu on tawa hara fila ko darto julde kanyu e suma yere ko fawar jondu kon nan no juulobe julde almasifu wiyetebe catholique en jami ketto himbe golle leedi Niger fu wada du ele balde tati de enda dum wonno sappo e jeddi warde sappo e jeete warde sappo e jeena le octobre ndu dum dum gam batte tewtude hono bandibe goto hono lati diutama der leedi Niger ton enda hono hordore mudum nayoraade yannange dum du ciagal mudum dum wonno ko fa hande kanko mawdo mabbe te lora lompo o wi be juula be ciumo ko wato ko jam e seedu kon nan jippo der leedi Niger meaning andi on du konda ni hono kanko neddo enda du ko diuta dum du konda ni o diuta no war jobe kebe kabar mako o weta kena Pierre Luigi la tire kanko enda du o boy o mo golla eno kuje den fawar joni habaru no tawani hono yorno biirno mi on har filla ko darto mballaga kan won ko himbe tawabe le no kuje tati jaya to enda ina teska en gonno jittabe mballitama dum du konna himbe non ferebe na du konna doggobe ko nuji ngarbe joddo enda ina tesu du konna region mo to enda Tillaberi heedoyde e kerol e Mali nden ne kadu hono mer di dabon enda mo ina tes o holli jati o wi no wodi himbe lati wona habano jiyataabe to enda lati non tilsina bibbe wurobe taabe to enda himbe je ben yoba hono ko wete jakka dum enda ciagal hon taama du laamu leedi wala no hinditi dum faano wodi nden ne sebe ket non nano biete Asadek Aga Ahmadou Latir kany woni maire dabo mo ina tes ko halde tarnan Fouday Ahmed
concernant les déplacés
har ko darata ferobe gari jodi der cekan taraje de der ko sakiti dum be kebi ballasanni amma no heddi gan dudal mabbe fu kebay misali tawabe tinaber tarhabut etisohar balle deya mi haldino himbe osha gan andude ko wadi pelle balliroje de galanu jaran himbe be balla den adibe ben bi ikam ko nukuje non de yadu mun hulqini do inata se hore mun no hulqini gan rafike joron hakkilu fukki no tawa der cekan taraje den fu bombe be du no hitorude himbe sanni do filla jabol jakka wala du no himbe gada wala mo andana
dum peut-être sont même plus informés que nous
non mon tele ministre kawji denagu leedi e der reedu leedi Mohamed Bazoum kandu konda ase jabbiide 13 lewru octobre non ko wadi jodda kala ko makko ko be habaruji der mun o haali o wi leedi Niger jojjinan fedde sogeji mawde godon to enda madarum fo region mo maradi fedde den du konda ni himbe mun yogaabe jotta kan to ete dan kano wobe jodota Babar Rafi wobe du konda jodota ete Shirge dum du konda fu har kero hakkumi Nigeria non gam batte hono leedi me leedi Niger wallondira reenugol kero gol e ko watta to min andina on du no kurno latinde wadi no nyalat nyande himbe ne diwte to enen dilide no jaaren dilde no jamedi kono sey yobene cede ko yofe nene dum don du kono miije wallowan heba dum hebene mo sola noni fawar jondu konda ni hono horejo député be leede meden jadian ko je gonde bangi hirnange Afrique wietende CDAO kandu waddi jahangal e himbe wabbe député wabbe na leedi men Niger do enda agadez be jeebe ngado to enda batu mawto be kawri himbe latibe subabe gam batte arno no kuje den enda gam batte be kaldo fil ko darto dille wambe kaddo no mudu e golle mudum dum waddini ko fawar jondu konda maire mo agadez o haali o wi salaw e lun law lamgol hoja duminade sappo jodo filla hadude himbe ngar bitto leedi men Niger e wal debbe bitto enda o wi golleji kewdi gollama kana wonno heddi ko heewi ko hani golle Richard Feltou nani ko haalani bandimin Musa Mamma
depuis 2016 effectivement
pour elle de dougu jina didi e sappe jego ngatte fande mosola ko dillambe leede ribanta pelle mballobe do yaadu yeso ngadi mballagaaji mu en amma golleji ko pelle de ngadi da jeewi fu wana nonnon no wodi pelle leede jenaane gondi no galla do fi majjum no wodi golleji sigilaaji gondi no ngade ko himbe ngodi sadorma jodo tabintina dum
a se mettre en place se concrétise
non montiri leede hono jiaade magariba leedi leede me afrique do nan dum wonno se en koji libye tunisie maroc e algérie be bi kambe be baawa yarrade e dow fimo fawarjo hawrter dental leede europe eten union européenne hooji gam batte jojjunde nokkuje to laati be himbe dille wambe leedi e leedi be nan be kebete be kawre be chuppe nokku goto gam batte fa be korre leede mabbe nan nokku goddo be bi dum do wa laataade kaldo dum kam woni faade ministre leede libye kawjido mouradou leede libye leede yasin o haala nan do wakati o yanto en vienne leede autriche e jahangal mohamed aga taherni le haala makko o wi hono se jewam ba hande nyalom o ko watto himbe ujuna chapan taton dille wambe kam woni ko wonno uddito en libye hawta e ko watto himbe ujunaaji kemen jeddo chapande joyo laati be kaindu kondan dillo wambe no endan wambe der leedi libi ne enan nokku warre nokku nenne ne ka dum wonno ko be kali afp fedde leedi france ko habaruji kan wurtinde subaka o nonni enen goni e le habaruji dido ni ko darta fil studio kalangu do enna no tawa hono ton endan tanutu kan wadi no wakkati hono kuran yite mun hejena eno be jonnon jong be kebi lawol majji sabbe gaddanama masiniji kuran nenne masini kuran di fuddi no golla de gollidu golle majji fuddi wadde le wurgon heba kuran no wodiri yerno be ted ibrahim amgar latido goto no e kalodo inde bibbe le to enda hono tanutu o hali o haldu ko nanni o halni tarnan fude ahmed do chalalon nani na ko wi
Baile heba ama farmaji unsane, gurupuji hita kurang goti puti goluta ilu hechikenga. Kwa di kalirmi na mwani gurupuji hita kurang ngadama, wadi himpe ni jeleka pendo noto ngola. Yerno mbi irmi onyande ni ibe donko jito gola lupogi kurang ima. Heba dung hantalangu. Baile ngati inder maji unsane, kwa wadi gurupuji hita kurang puti no koka hita inder bangeje didi matati, dene yadu yeso heba ama inder maji
murtere golle golloobe be leydi Niger wombe le fawar joni campagne biteddo soraji itto karanjito enen zender kandu konna kenya warande hande fobe ta e murtere ndedo murtere ndedo konna wadena ciagal be ngadina joda kalen gam batte be nardado kulle kewde ko be jamuno yaade horebe nokurne endan ko latidi konna joda kale o konna hebo wayi denne ne kay no wune hebo ay wundu konna taama hon neddo be te inspecteur kawjido fil golle kan nata kurma fa mojjina ko dum mojja wadi ko hono fawar jondu konna murtere nde wadi nani ko fa hande biyeted al husaini liman tambari horejo syndicat on endan halni bandimi taato en zender mustafa mamansani
Il y a du cela presque un an.
Wadi joni hitande ni ko min dekiti jungo do derol gam joinde naral hakune ministere hawjinde basol karanji e sarusi campagne sorage on. Der dekol jungo do derol gadango gol no wodi wakati kejaado do kulle de min jamtide. Hitande de hanti muraduji amin kumtaka. Min jeyi to sarusi kawjido gollobe biteddo inspection de travail on min kebayi derol portal chaka amin. Murterende fuddi. Filla derol labi tokketedi ko jobdi darne dum do fi golloobe Niger wodi fa hande no wodi gollirde kande kokke bibbe leydi Niger e adol amin le karuji di boda nani du filla nyammino gollodo campagne sorage on no wodi no kure itanaade witene cité fu makoy gado ko do pecce nay tati dem fu wanana no wala yasi ngurdan tondo no tidi ciede lubake ko min kokketa dum do ujunere e keme joyno
si 7500 francs
nonni faande en yude gayawarde doso lawol fawar joni engol heddi gol woni daka engol heddi gol wada masi no torra yaade e himbe jo e mobilaji kojoobe are leede wadde e leedi men Niger do sabu hono ko dum waddato woni wakkatiji goddi joomu e mobilaji no bonna do lawol di bala do lawol du dum du konna warbe yitti do majjum hono wuybe do konna ngara no kojja are ko tawte e mobilaji di enda dum be gonbe ngada boygu mudum dum waddi ko faande bandi min gonto mi tedo Musa Mumuni mo doso o yawtidi e neddo goto awjo mobil halani mo torra o sami
Si on quitte Gaya, au lieu de faire...
Deni min umake Gaya. Nyaloma goto mo mingata ko minjoto do so hande mbande didi mingata. Gamlawa ngol wota gaite kewi emagol. Deni awia dogini ansane sangarimu ndarota nda helaire sorfuna ahelu gotu elorema. Torraji kotu ngondi urima nami no hewi sane. Numdu wipo ngondi kebira lawa yonchude do loreji. Nyoserka basiji itude gineji. Deni lawa ngondi wakepta jenyuji loreji. Ndamu ibe ngada notu leibene. Ama lamu hepa niti mosala. So geji njiloto wakatifu. kamɓum hanti wuyɓe ley bene misal nde ni ɓe mujji nder nokkure mbeela fulamiɗo wuro ngon haalante ɓe jiitete non watteno ley bene nde ɓiɓɓe wuro mbujji sangare mum jiite.
Har filla ko darto yewtereji meɗen ko darto hono dewlingol sukaɓe jonayi kañi e dewlingol tilasi ko wonno waɗe ley leydi men Niger no kuje ɗum wadde hande wiyan kettino nano mbiyeteɗo Amadou Doumba makko funnooga o jiya kana gelaajo ɗum woɗɗaña me sanne o haalan kanko ɗum o yiido filla ka
duuɓi laso laso e goho fo miɗa yiɗi tawemi dewli to hono mo jimmi tawemi dewli ni woni tawede neɗɗo jardiɗo kam miɗa yardi ɗum on jimmi tawede mi dewli yoni duuɓi dewgal noon watta ko tawede no andi daraja dewgal min tampodirta so wari farima heɓata saɗoromaji e ko nandi e muɗum e bandiɗo to wallahi dewgal ka jo o ka yottake tilayi amma nani sen tawama duuɓi hewta e dewgal aa ɗum ɗon kay heginaki dewgal muɗum waɗi saɗoromaji majjum ni woni ko ɓeydoto suka debbo o o ummake o suka noon o dewlama o anda dewgal wala ko o hilla wadde ley hen no wawi gasenɗan si o hoƴowi reedu dinkiki waddanama golle nde o rimu noon e ɗum wawi torrudemo no wawi tawede ko ɓuuri hewde fo wi e sey jomum fecce gasen se feccama fa warde joni ley matsala no ɗum fo ley saɗoromaji majjum noon.
Nde filla dewlingol sukaɓe jonayi kañum e tirtinde yimɓe dewgal fa wara jooni laamu leydi ɗo laaɗi ɗum sakkulla fa joƴƴini saruusi kawjiɗo renugol sukaɓe ley ministére hawjinde filla ko darta ko yarto rewɓe yeeso kañum e ko renta sukaɓe saruusi odu kañ jiɗɗen paame hannde no wono golle golle muɗum dow fiika haala mabɓe ndu ƴettana filla cukalu nde woy mbiyete koye jonayi woni mo yettaki duuɓi sappo e jeetati fo hana dewle e ley leydi Niger ɗum joƴƴinama laamu joƴƴini ɗum caggal majjum ndu fa wara jooni hono e dow laawol gotol ngol hono himɓeje laatiɓe na sukaɓe laatiɓe heɓoy torra majjum fo hokkama laawol heɓa jaa darowo e ley région o no wodi saruusi kawjiɗo ɗum gam batte walla ɗum en sembe kettino nano nde ɗo yewtere latin du no dar ɗum ɗon sanne fa paamen noye woni saruusi o wona waɗa
saruusi kawjiɗo filla denal hakke sukaɓe jeeyaɗo e ministére kawjiɗo yaadu yeeso rewɓe e denal hakke sukaɓe saruusi o wala région Niger mo nder mum o tawatake suka debbo fuu moɗa e duuɓi sappo e jeetati fotay dewline tilsina debbo dewlina ɗum kandu no adude hakke makko ndenne sukaɓe rewɓe tilsinaɓe dewlina na dewlinaɓe illa ɓe gaɗa duuɓi sappo e jeetati fuu no mbawi jaari bojji mumen to saruusi o Ousmane Amadou mawɗo saruusi o
cukale del kulƴinagel gan dewgal fu alana saruusi suji kiite ɗum kan hakkilto e haala kam gam min golli ta e laabi kiite amma mbiɗen gollido e juuji carɗo noon sukaɓe fotorɓe wakkati fuu naɓe kalduɓe pamra ndeni iri majjum heɓama ɓe noddodira ɓe moƴƴina ɗum ɓe kolla juuji carɗo noon sukaɓe fotorɓe on min gaɗa wiɗagol amin min nilda ɗum
région maraɗi zender e tawa hanono Ousmane Amadou haaliri ɗum nder mu'en sukaɓe rewɓe ɓuura dewlinede illa ɓe gaɗa duuɓi sappo e jeetati ñemay bani kono tiɗi ɗum waɗa wakkati warde wakkati iri majjum no heɓu madame Aminatou Ari gollowo saruusi kawjiɗo denal hakke sukaɓe ɗo komin ñame kat
miɗen gueɗo tindinoje amen yaade nder bangueje rewɓe e mawɓe bangueje ɗe nde ni ɓe giyi iri majjum ɓe gara ɓe giyami waɗi sukaɓe rewɓe ɓe saroɓe mabɓe piyiɗum gam celke dewgal gal dewɗiɗo dilli gam majjum no wodi saroɓe howiraɓe no wodi sattuɓe degoji gon jamiroji amin hantata ɗum
nde hakke sukaɓe rewɓe jaɓama to saruusi o tefatana heɓude mosala majjum nder narral sanide saroɓe ɓen calake nden koɓe jaare susuudu kiite nde suka debbo toggi dilli wuuro saroɓe mum gam hiɗa dewlinol gol saruusi o no waddanamo ballaji misali har fukkinde hakkillo makko madame Ousmane Maimouna ardiɗo saruusi pindinol yaadu yeeso rewɓe e denal hakke sukaɓe ɗo komin ñame en
la plus psychosocial que
pukkino hakkilloji gon min gata woni yiidugol e cikolel dewe dewnilakoye illa yonayi ko cali dewgal gal e wattugoɓe e kiltunol gollal juuɗe ɓe keɓa no ɓe gaɗiri gurnal mabɓe e filanade saɗorna mabɓe mosola ɗum tawa kenana e fonnude saroɓe ɓe
de concilier cette famille la
yewtere pindinol gol waɗama nder balla UNICEF
e dow ɗum hokko habaru yimɓe fulful tili hannde se jokka altinel kono habaruji fulful ɗo en danni no fande studio kala ngu assalamu aleykum mbalen to jam waali
kettine sigilaji studio kala ngu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kala
facebook studio kala ngu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum